to fa pa le mi o le malo tele po le malo tau pulenga le federal government talu mai le masino uni o le lua afe se fulu malatolu. E to fa ia Malcolm Turnbull, Julia Gillard, Kevin Rudd, Tony Abbott, Malcolm Turnbull. Ai a manu malo le leiba e whainga pa lota olo manei. Olona winga, ole ato alima pa le mia ole atunu u ilena ole tolu tautanga. I vai yaso e lua ia o totoi o le campaign. Ai olo o sili le titi le leiba i polls. Ole ata uma fai malosi Malcolm Turnbull e u umau le tofi pa le mia lea na ia mawaina i se pa lota le fafale tuia le liberals ilana lui na tu lei ese ai Tony Abbott ma le tofi pa le mia. O le taimi mua mua le nei, o le a ilo ilo ai pe talia ina le atunu u Malcolm Turnbull i le tofi pa le mia. Ina ua manu ma lola na lui a Tony Abbott i le tausanga na te nei. Na sa unoa Malcolm Turnbull, o le taimi le nei o swinga i le awala e whaatino ai upu fai o le maloi o se talia nei.
Now we are living as Australians in the most exciting time. The big economic changes that we're living through around in here and around the world offer enormous challenges and enormous opportunities. And we need a different style of leadership. We need a style of leadership that explains those challenges and opportunities, explains the challenges and how to seize the opportunities. A style of leadership that respects the people's intelligence, that explains these complex issues, and then sets out the course of action we believe we should take and makes a case for it. We need advocacy, not slogans.
O lea ua se fulu masina o ia umia le tofi. Ai ua tu ufisili nisi ile moni o ana saunoanga ia ile taimi na fatoa atula ima iai ile tofi paale mia. O le fafita auli ile fainga malo le nei ala so ufata singa ale liberals male nationals ile paya inga mua mua le nei. Ona ole tele o alato ufuafuanga na poloka ele senate ile taimi o Tony Abbott. Ole tala ile tupe mua mua ala vaele paia inga le nei ala so ufata singa. Ole tele o na vaenga olo o poloka ina pea ile senate. Ina o tula e mai Malcolm Turnbull, olo o fainga taona ia tuleia ia nisi o alato ufuafuanga. E pei o fuafuanga i mata upu i lafonga, le si o si o manga, le mata upu i faa ipo iponga i tu paa tutusa. E le ngata i le tetee ia i onisi le senate, ae olo o tetee fo i ai, ia isi lava sui, o le itu o le malo i vaenga faa upu fai le liberals ma le nationals. E uile, i se talano anga ma le ABC, na sao noa Malcolm Turnbull, o ia e le anotele isu isu e ngā polls.
I'm giving you an opportunity to address people directly who were perhaps who liked you, who were perhaps happy to see you get the job and have become, for whatever reason, disillusioned and disappointed in you.
Let me say this to you. I am focused on the interests of the people of Australia. I realise within the political and media bubble there is a lot of interest in polls and a lot of people navel-gazing and introspection. But right now, I'm the Prime Minister. My job is to deliver for Australians, all Australians.
Se talanoanga le palemia Malcolm Turnbull ma le ABC. O Malcolm Turnbull, o se tangata ata mai, ma māua lungalona o oina. O iana o ngafaalo ia ili Universite o Sydney, o na soilea, ma avea maskolasipi ili Universite o Oxford i Peretania, ilalo ole si kolasipi i Tawaloa, le Rhodes Scholarship. Na ia pūlea se tasio company lo ia, silio na māwalunga i sini ma au setalia nei, le Goldman Sachs Australia. I le tausanga i lua afe ma le fa, na mua mua ulu fale ai Malcolm Turnbull i le pāle mene tele, o le suio le tūmalo pālo tau Wentworth i sini. I le lua afe ma le valu, na mua mua tō fi ai o ia e avea ma taitai o le Liberals, ma ia taitai ai le tūwangai le pāle mene tele, peita ia le iumi a se ia le tofi ia mai Malcolm Turnbull ina ua manu malo le lu ia Tony Abbott. O le manu malo Tony Abbott na o le tasipe le palota na manu malo ai le tofi taita ia le Liberals. Ia mafaa solo atuai ina avea mapale mia. Na faa lia Malcolm Turnbull le ao ngā te leo lona soifuanga ngalue I pisi nisi a wāle saunia mō le tofi pālemia.
I came here to Parliament at the age of 50 after a career that had many roles, including many in business, often in partnership with my wife Lucy. And together what we have done is built businesses, made investments, created jobs. We understand what makes the economy hum.
I le pālota o loma nei, na saunoa Malcolm Turnbull, a o I se tūlanga e vā la lata, ma mana o mia I le langolango mō se so fata singa mai si sui, I fafatu o le so fata singa le Liberals ma le Nationals, pē tūla I mai se hung parliament, na fola fola e le pālemia Malcolm Turnbull, e matuale ai ma se avanoa, e fatangi ai, I le langolango a sui tūtu atasi, na ia fātua ina le tūlanga le mautonu e ono o iai, pe a le manino se fa'asilinga ma se manu malo e maua e lana I tū I whainga pālota.
I urge all Australians to think very carefully about the choice they are to make. Just a few thousand votes across a handful of seats will decide if the Greens and the Independents will once again be calling the shots in a shortened Labor-Greens minority government. A vote for any candidate other than a coalition candidate is a vote for this chaos.
Le pālemia Malcolm Turnbull. I le tātou polokalame le pōlea sā umuamua o le a whaeloa Ngātuai Selipoti I le talaanga o le soifuanga o le taita I o le Labour, Bill Shorten.